Back to sender in Jesus' name. Amen. That the quality kids said to the now Jesus Christ for your wife. Amen.
Chuku Lord of all the Mekwarami Ribama. Oh, never put them back to sender, back to sender.
Oh, come on.
Love Lord of all the Jebubes.
Oh, never put some Romaga. Oh, never put some Romaga.
Back to sender.
Back to sender. Jesus name. Amen. One now. ajọ nyọ bụ na mmadụ ibe gị na-echere gị asị ya dịkwara onye ahụ ka o si echere gị n'aha Jizọs.
Amen.
Gị onye na-anọchiri n'ọganihu, enemy of progress, back to center in Jesus name.
Amen.
Ọkwa ịhụrụ ekpere, make my enemy live long and see wetin I go be tomorrow. Mba na ekpere m bụ si ya dịkwara onye iro m dị ka o si echere m n'aha Jizọs.
Amen.
Okwu Chineke si suffer not the witch to live. Ọkwa ịhụrụ onye ọbụla na-echere gị echiche ọjọọ achọ ọganihu witch nye gị. Asị m gị si ya back to center in Jesus name.
Amen.
Ọkwa iji ekwu okwu, si ya dịkwara gị ka i si echere m. Okwu Chineke sị gị hụ onye iro gị n'anya na-ekpekwa ihe ekpere, mana ọ bụrụkwa ka onye iro gị ghara ịgọrọ mkpụrụ ọjọọ kụọrọ gị n'aha Jizọs.
Amen.
Akwụkwọ ndị Galatia isi nke isii amaokwu nke asaa ọ sị, "What ever a man soweth, send shall he reap." Back to center in Jesus name. Onye na-achọ ọnwụ mmadụ ibe gị na-erughị eru, back to center in Jesus name.
Amen.
Ọkwa na-imekọta ndị mmadụ ihe, ofu mbọsị Chineke ọtọ nọ, pịa gị back to center in Jesus name.
Amen.
Ọ bụrụ ihe tụrụ n'ọda lọtara gị, gịnị ka ị na-ebere akwa? Back to center. Ọrụ onye ị chọrọ ime onye ọzọ laghachitere gị azụ. Agbagharịzi na achọ pastọ ga-ekpepụta gị, pastọ. Jukwu onye a ibikwasara aka ịnapụta. Mgbe nwere ndị ochi, enwe ndị ochi, eji etọpụ ha ka o wee nwere onwe ya.
Kpachara anya gị, lee gajọ mmadụ, kpachara anya gị.
Kpachara anya gị.
Kpachara anya gị maka aka Chineke dị n'arụ.
Gị ajọ mmadụ, kpacharakwa anya gị.
Onye na-emetụ m aka na-emetụ mkpụrụ anya Chukwu aka.
Emetụkwana m aka n'aha Jizọs.
Touch my anointed.
Amen.
I do my prophet no harm.
Ọkwa ịnụrụ ya.
Touch my anointed, oh, I do my prophet no harm. If you touch my business, oh, that will be back to sender. If you touch my family, that will be back to sender.
Holy Ghost fire.
If you touch my life, oh, now Holy Ghost fire. If you touch my mind, body, pure, now Holy Ghost fire.
Fire.
Back to sender.
Fire.
Back to sender.
Holy Ghost fire.
Yes, that is back to sender. That is back to sender. I do ya when I walk, I do what I do.
Kiss your chair. Do what
you are when I do. I do what I do. Kiss your
chair. Kiss your chair. Kiss your
chair. Kiss your chair.
Kiss your chair. Kiss your chair. Kiss your
chair.
Kiss your
chair. Kiss your chair. Kiss your chair. Kiss your chair.
Nwaanyị amụsị, back to sender in Jesus name. Back to sender in Jesus name. Onye bụ onye bụ onye.
Ọ bụrụ mma ka ị na-echere ma amaghị, ya dịkwara gị otu ahụ. Ọkwa ya bụkwanụ back to sender.
Ọ ya bụ
back to sender. Ọkwa ya bụkwanụ back to sender.
Back to sender in Jesus name.
Amen.
Kpachara anya gị, gị aka na-akwakọ ọbara, back to sender in Jesus name.
Amen.
Gị onye na-achụgharị mmadụ ibe gị ka na-achụgharị anụ bi n'ọhịa, back to sender in Jesus name.
Amen.
Ka m gwakwa gị, ajọ olulu ahụ ị na-ekwuru mmadụ ibe gị, ọkwa ị ga-adagbu n'ime ya n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye nwe anyị.
Amen.
Ya mere nwanne m, atụ n'egwu, aka Jehova dị n'arụ gị mgbe niile. Onye ọbụla Chineke kpọrọ oku bụ onye o tere mmanụ. Ya mere emekọtakwa na-emetụ onye Chineke tere mmanụ aka. Achọrọ m ịgwa gị mmekọta mee, a ga-enwe back to sender in Jesus name.
Amen.
Aka Jehova bụ aka back to sender. Aka na-ekpe ikpe ziri ezi. Aka na-enyeghachi onye ọbụla dị ka ọrụ ya si dị. Aka na-adịghị eri ngarị. Aka Jehova bụ aka ya dịkwara gị ka isi echere onye ọzọ. Back to sender in Jesus name.
Amen.
Aka Jehova, aka kara aka. Nwanna, enwere onye iji. Enwere ezinụlọ ike Chineke ha wee ghara ịga n'ihu. Asị ya dịkwara gị ka isi echere ndị a n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye nwe anyị.
Amen.
Ya dịkwara gị ka isi echere onye ahụ gị na-anọketere ebe unu na-azụ ahịa n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye nwe anyị.
Amen.
Onye na-echere gị ajọ echiche ebe ahụ na-alụ ọlụ, asị ya dịkwara ya ka o si echere gị n'aha Jizọs Kraịst bụ Onye nwe anyị. Yes.
O jidesi ala m ike.
Akachukwu
ejidesi ala m ike.
Nwaghị ihe na-eme
dị. Aka merụ onye ọgbọgbọ kwuo. Aka merụ onye ịsọ ụzọ.
Aka kara aka.
Aka merụ mkpụrụ ọgụ ije. Aka kụnyere nwanyị aga nwa. Aka merụ
aka na-alụ ọlụ dị ebube.
Aka ji ụba na ụba busiri ike.
Ọ na-ata abụsiri ike.
Ọ na-eme ihe ekwere omume.
Kedu ihe ji ihe Chineke na omume? Enweghị.
Ọ na-ata agba ekwere ọtụtọ. Aka ji ova toro ogologo. Ọ na-abụ ọrụ ekwere ọgwụgwọ. Aka ji ova mara mma.
I can't you over
now, so do I.